Hey, yo, Canvas.
Eu te falo o que a suga para ele é para mal. Tanga para o espanha se cai lixo. Quero que se equilibre. A mais é Petri. Ah, é quando os aqui. Tile me apague o axé a suga. Mano, te tá recono. A vini recono. Calma, não é fácil. O bacilha é slide. A quando os aqui.
Isso é bi. Romano, ungenapi, ungenapi, ticelo buza ba ungenapi, 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 ticelo buza ba ungenapi, umilumbuza skipendi, ticelo buza ba ungenapi, umilumbuza skipendi, ticelo buza ba ungenapi, 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 ticelo buza ba ungenapi, 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 ticelo buza ba ungenapi, umilumbuza skipendi, ticelo buza ba ungenapi, umilumbuza skipendi, ticelo buza ba ungenapi, yaza bantu bayasandinda bazama ndazibona ke bangenapi xa ndisuka mna kwindawo zam bayathi nondibuza bandivelaphi please don't beat around the bush in my DMs ndicela uringe ba ufunani naba mama basekasi bayathi nondibuza ba mna ndigelaphi umbuzo umile esikipeni sam thetha grand xa uthetha nam nethanda uzifaka kwiindaba zam udyaniswa lelinye igama lam hayi wethu ndathiywa ziitshomi zam nangoku ndiziphilele ubomi bam kwimculo ayikho into angayam seliwashi ndipholisa umqala wam wo 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 hima do you think uready for ucinywa do you really want me on a feature akwazi norhafa nesitina amajida barhalela undita cause kakade bafuna undithisa bacingaba mna nagqithisa ndizomitha mhlawumbi abanemitha sujikela ivili lyajika sinmonela ubona ngulisi sundibamba uzondibambekisa xa ndithetha ndimamelisisi la majida ayalinganisi ungazami ke nondiphikisi made izolo ibicela ikhithe king care of these rappers like they are my kids ungenaphi ungenaphi ndicela ubuza ba ungenaphi 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 ndicela ubuza ba ungenaphi umile umbuza skipen ndicela ubuza ba ungenaphi umile umbuza skipen ndicela ubuza ba ungenaphi 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 ndicela ubuza ba ungenaphi 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 ndicela ubuza ba ungenaphi umile umbuza skipen ndicela ubuza ba ungenaphi umile umbuza skipen ndicela ubuza ba ungenaphi didn't ask for your advice when you rap I take the time ungabuzi tini price I look cute but I'm not nice I can never be your type I'm a cheat I'm in the line bayanfuna one by one kodwa bonga banana line but ungenaphi uzofunani uthetha ngam kodwa ndikwazi ndize ngeplug uzondenzani cela ungasifaki kwiindaba zani then unewari suba newari yazi nowari zanga awari umile umbuzi wena ungenaphi umile umbuzi wena ungenaphi